the palace.
Omusayi we guba guduka, no motima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Oh, we guba guduka, no motima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Manye byange byadala, wendi tosubira njala, onyumira buli lugoye olwambala. Nzijayo mukava, mulisiza ndabe bala, yegwe tala lyoka munzikiza. Omukwano gwo gwa manyi balungi wawangula medo, nzijaba konteke kufulonti. Omusayi we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Oh, we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Oh, no wange chankola, hebya dala nakakasa, mukwano ya kuguka, era wabula yona mwenkana. Ye mwenye ya maso gange wabula womba siraba, sendera jendi zendabe, olio mwea wangu. Omusayi we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Oh, we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Manye byange byadala, wendi tosubira njala, onyumira buli lugoye olwambala. Nzijayo mukava, mulisiza ndabe bala, yegwe tala lyoka munzikiza. Oh, no wange chankola, hebya dala nakakasa, mukwano ya kuguka, era wabula yona mwenkana. Ye mwenye ya maso gange wabula womba siraba, sendera jendi zendabe, olio mwea wangu. Omusayi we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna. Oh, we guba guduka, nomutima gukuba, ofuna ya gukakanya, zera mazo kumufuna.